sha 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 korobon sha korobon sha korobon sha sha shamtamani moja shamonanga moja shamtakanga moja now is it you shamtamani moja shamonanga moja shamtakanga moja now is it you umbo nzuri na tabia na sura unavutia mishomizo maramia na what to do kama saluni na garamia kaninda inanunua mishe mishe na changia na what to do abazu pole pole twende mami nikujue ndani ndani mahaba take over me tuwatoke kina nani abazu pole pole twende mami nikujue ndani ndani mahaba take over me tuwatoke kina shamtamani mmoja shamonanga mmoja shamtakanga mmoja now is it you shamtamani mmoja shamonanga mmoja shamtakanga mmoja now is it you shakorobo 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 shakorobo
Kukupa utakacho Wewe na mie Pamoja mpaka kifo Na usichoke Kunipa moyo wako Tuwe pamoja Mpaka siku ya mwisho Shamtamani moja Shamonanga moja Shamtakaga moja Now is it you Shamtamani moja Shamonaga moja Shamtakaga moja Now is it you
Shakorobo, shakorobo, shakorobo Shakorobo, shakorobo